ሰሞኑን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ከለቆሰ ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለገለ ሰዓት ለማወለከራንገ ሰዓት ሰዲት ሰገለን አሜሪካ ሰገንታን አፋን ሮሞ ዊጣታ ሃንገጂማታት ራዲዮን እና ቴሌቪዥንን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራከን ተምሳሽ አመጀል ቀበራ ሃርጤ አመጅቶ ኩበራ ኩመለማት ዲክደሚ ሸኒ በራ በጋ ወጋሃራቲን እሲንገጀቻ አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ሰገንታውን ሮቢ ሃርጣፍ ኪንዴፈን ከን ከሱሜሱ አን ምትኩፍካዱቲ ኦዱፊ ሰገንታውን ሃርጣፍ ከምኑ ከሳቡልሲን ሰመጋላ መቀለት ዋጅሪ ከንቲባጂ አቶኮፍ ሳምሰሜቶሪ አከበነሙጀቹን ጅራቶኒ ሃር ሂሪረነጋ ባህኒ ጋፈቹሳኒ ዋንቲ ማሉማን ኢሳ አደበይን በከምነ ሰሚራ ለፈትኩፉ ኢሳ ታበኒ ሃዋ ካን ቢየ ኬንያ በክሱ ኢሳ ከሱማስ ኮፒ ቶርበኒ ድሬ ዲሞክራሲ ደበለቴ ካንምብሮ ኢሰምብራንገኛ አንገቱ ሙረሰገንታሌ ኬንያ ቲንወሊን ትራ አመደበረን ካን ኦዱቲ ኦዱ አራክን ደፈነፊሞ በፍቃዱ ሞሮዳ
wal abde gare wan addabli summa ummata tigray giddutti umameen kan kae giato ko oli kane cufame jiru wajirri kan tiba magala maqale akabana me hoji jalqabu jiratonni magali cha robi harra mudde diddami sadi barakuma lama fi 17 hirira bawudani gafataniru bakkala matti kan qodame addabli summa ummata tigray magala maqale akabulchanu kan tibota matasani muduni sani niyada tamam akuma kanan garin obogeetaacho raddan innina annicha bulchaajiru kantiba magalicha akata anu obobrane gabre yesuse kamude yemutau garin dr debre tsion gabre mikaelin hoggana mummo dr radai baraha mudunisa niwei kama wandabde kanan kankae wajirri kantiba magalicha sada sadiddami sadi barakuma lamafi 17 jalqabe akka cufamu wanta sifamefi ummanni tajajila argachu hindandeñe hirira guyya harra magala maqale ke satti tasifamirratti namotta hirmatan kesam namilichia gabre yod jedaman gafin hiriricham kantibani bulchin sayrotini mudamani akka hoji jalqabanu gafachu akkatae himaniru kindesito tahiriricha kesa tokko kantaani obbo haftu tatamqaye baki kantiba bakasibilota wanta efim garewan hidattota achirra fagachu akka qaban gafataniru walgari boardin filanno bekumti hinkenneni itiana durata agare dr dabratsioni taudani kan filatamani obbo amanuele safam akatan bulchin siyero kantiba mude sirriwan intanef garawalit buin santi kan galchu dandauda jerani jiru bulchin siyero nanno tigrayti itana presidenti dafi itigafatama immanagenya kantan General Taddese Warrede, Jia Gaya Darbe Kesa Ipsa Kennanin, Gare Wallam Manu, Herida Mormiti Fide Gersar Ratti, Irma Churra Akolf Usatan, Pexisa Nijiru. Wai Hiriri Chati Fin, Chufamu Wajira Kantiba Magala Makalele Alchisem Akkayada Kennani, Ugantota Gare Wallam Mani Hasob Sisud Afiyalin Tasifamim, Akkay Milkovne, Mulugeta Asba, Makalera, Gawase Jiram.
ቡፈተ በቀቶታ ዓለም ዋጭ ከናኖ አማራ ጎዲና ጎንደር ካባ ተርገሙ ከሳ በቀቶኒ ለሚሌ ኤርትራታን ከንባይ ንሳኒ ሸንታን ጆታ ለመድረሂ ደሙ ማቲን ሰገለ አሜሪካ ቲመኒ ቱረ በቀቶኒ ኩነን መጋላ ዳባት ከሰቲ ሂደመኒ አካ ቱረኒ ከንሂማኒ ማቲን ጆታ ለማን ከሰቲስ ሂመናን ከንረቲ ሂምበነም ነፊ መነሙርቲቲስ ኦሶ ሂንዲያቲን አከጅረን አከሱማስ ሃንጋማት ሰበበ ማሊን ሂደመኒ አከጅረኒስ ሂምበከን አካ ማቲን ሂደ tota kunnen sagale america timanit namuni umfa bilbilani san kunnamun tokkon tokkon isalif mallaka birri kuma ibatokko waluma galat birri miliona walakat kan yo kafalan isan gatisna nunjadani rujachun sagale america timaniru hidamtonni kunnen duran magala dabat keset hidamani akaturani fi amma gara magala dabar kit dabar famus matin sagale america timaniru ኢትዮጵያ ተጃጅሊ በቀቶታ ፊ ከም በቀራ ዴቢያኒ ዋጅሪ ቡፈተ በቀቶታ ዓለም ዋጭ ነሞኒ ተአና ጀለ ኦልፈ መኒረን ኩነን መነሙስቲ ተከዲያ ታኒፍ አንጋው ተናንቻ ኢኒሳ ኢሳን ይላለት ወሊድ ሆጀቻን ጅረጀ ረጀቹን ከን ገባሴ ገብረ ሚካኤል ገብረ መዲን gara odubratti yommuu dabarrummo wanti maalummaan isaa adda ba'ee hin beekamne samiirraa lafatti kufuusaa dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa beeksise. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa akka jedhetti wanti samiirraa konyaa maakiwiinii ganda mukuruu keessatti muddee 30 bara 2024 akka lakkoofsa biyyattiitti galgala sa'aatii 9 irratti bu'e wanti amartii sibiilaa fakkaatu naannoon isaa meetirii 2 walakkaatti kan safarame yemmuu ta'u ulfinni isaa immoo kiiloo 500 ta'ee argameera. Qorannoon jalqabaa dhimmicha irratti taasifame akka agarsiisetti sibiilichi rookeetota gara hawaatti ergaman irraa waan fottoqe gara lafaatti furguggaa'e ta'uunsaa in oolle. Taatichi waan addaa ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni hawaa keeniyaa madda waan samii irraa bu'ee kana qorachaa akka jiru beeksise jiraattonni akka jeeqamuu hin qabne gaafatee jira. Bara 2022 sibiilli samii irraa gara lafaatti furguggaa'e biyya Awustiraaliyaa bakka hormaata oolaa keessatti kan kufe yemmuu ta'u jalqaba bara 2024 dhaabbanni hawaa Yuunaayitid Isteetsi Naasaan rookeetii gara hawaatti furguggeesse irraa wanti fottoqee baay'e tokko mana jiraattotaa kutaa Filooriidaa irratti waan kufee miidhaa geessisee fi mana murtii irratti himannaan dhaabbata Naasaa irratti dhiyaachuun isaa gabaasameera.
Halkan jala bultii bara haaraa kanatti kutaa Yuunaayitid Isteetsi Luuziyaanaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 10 du'anii hedduun isaanii immoo madaa'aniiru.
Gara barii waggaa haaraa 2025 magaalaa kutaa Luuziyaanaa Niiw Orleensi keessatti namootaan heddummatanii jiran irratti namni amma ammaatti eenyummaan isaa addaan bayee in ibsamne konkolaataa isaa hariitiidhaan oofuudhaan namootaan 10 battalatti ajjeese namootaan 30 ol ta'an irratti immoo miidhaa geessisuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni qophaa'insa balaa tasaa magaalaa Niiw Orleensii fi poolisiin magaalichaa balaa uumame kanaaf deebii kennaa jiraachuu isaanii eeranii namootaan madaa'anii hospitaalota 5 keessatti akka wal'aanamaa jiranuu ibsaniiru. Namootaan ijaan argan waabeffachuudhaan maddii oduu Rooyters akka gabaasetti namni konkolaataa sana oofaa ture konkolaataa isaa keessaa ba'uudhaan poolisoota irrattis akka dhukaasaa ture beeksisaniiru. Bulchaan kutaa Luuziyaanaa Jeef Laandirii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti balaa kana ilaalchisuudhaan yaada maxxansaniin hokkarrisuu kanneessaa ta'e raawwachuu isaa ibsanii jiraattonni akka naannoo balaan sun itti raawwate irraa fagaatan gaafatanii jiru. Maatiiwwan yemmuu balaan sun raawwatu ijaan argan akka dhaabbata oduu CBSitti himanitti namni konkolaataa guddaa halluu adii qabu hariitiidhaan oofaa ture namootaan heddumminaan daandii irra jiran irratti oofuusaa akka himan Rooyters gabaasee jira. Magaalaa Niiw Orleensi keessatti ji'a guraan dhalaa bara 2017 namni machaa'ee konkolaataa oofaa ture tokko balaa geessisen namootaan 20 kan madaa'an yemmuu ta'u ji'a sadaasaa bara 2024 balaa dhukaasaa bakka lamatti raawwateen namootaan 2 ajjeefamanii 20 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Oduu keenya isa xumuraatiin immoo roobii har'aa haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen lammiileen Paalestiin ajjeefamuu isaanii aangawoonni Paalestiin beeksisaniiru.
Akka aangawoonni Paalestiin ibsanitti haleellaa xiyyaara waraanaa kaabaa fi walakkeessa Gaazaa keessatti raawwate kanaan namootaan 15 ajjeefamaniiru. Haleellaan kaaba Gaazaa keessatti raawwate mannoottan jiraattotaa kutaa Jabaaliyaatti argaman irratti kan qiyyeeffate ta'uusaa kan ibsan aangawoonni Paalestiin haleellaan inni biroo immoo mooraa baqattootaa walakkeessa Gaazaatti argamuu fi Buriijii jedhamee beekamu irratti kan qiyyeeffate akka ta'e beeksisaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa kennuu baatus roobii ganama jiraattonni naannoo buufata baqattootaa Buriijii jiranu akka bakka jiran gallakkisanii bahanu akeekkachiisuu isaa ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa waraanni Israa'el yeroon inni jiraattonni akka gallakkisanii bahan kennu gababa akkata efi gaza ke satti bakit tibakatanu si akka hinjirre ibsudan tarsimo israeli balale fatani jiru lolli gaza ji on kolole sabara kuma lamab diddami sadi alella gare na hamasi israeli ratti rawate injal kabame lubula mile israeli kuma dokof dibbala mataani erga galafate bodam tarkanfi israeli hamasi ratti fudatten amma ammat lamile palestine kuma afurtami shani dibbala maduani kuma dibbato kofi kuma saddet kantanu mo madawu sani hanga onni palestine ibsuni sani gabasameram namottanduani alattisi lamile palestine gaza ke sajira chaturani milioni lamafi qabti sadikessa dibentan sagaltamni jirenya isani ra akabukan ibsameram United States, United Kingdom fi gamtan Europa, gare Hamasi, gare shorke summati, farrajunisani, nibekama.
Kanordo fajirtan kun, sagale Amerika saganta afan oromoti, gara saganta lekenya harraaf kende fannetti dabarra ammasirra debiutin baga wagga hara gesanisini janna. Bulchin sanano sidama godina baha sidama ana bona ke satti dilbata denga dabala konkolata lakabet namoni torbata mi tokko du unisani gaba famejra jiratonni bakka balanku nitti umame jiran bakka sanatti balan konkolata kananduras mudacha akature ibsani rakkinni ijarsa dandi rakkake sagale amerika ti himani jiru dimakanaratti gabasan sagale amerika Jonathan Zabdios awasarra kankindes Bafikadu moroda katanuti diesa.
Jirata ananan nobo na kanta ani obo wandimu turo. Yemu balansu ni umamu. Nanno sana akaturan ibsani. Bakka sanatti balankun kulata duranura wachaturusi. Tateni niyam magaru gudasu kannesa akatae sagale amerikati maniru.
Yao sawami namin so alkoalizi.
Namitor batama olia sinti lumera. Argitanitu. Uffanni, kopen, matanama, fonnama, azjira. Nami undu gandarajira. Manato kokesa reenfillama, sadi, afur, bayer, boicha rajira, rakina rajira. Dilbata darbe sadasa diddama barakuma lama fi kudatorba. Akala kofsa itopiati, bulchinsa nanno sidama, ana nanno bona kesati kanargamu. Rikicha lagagalana irrati balakon kulata kakabe kanani. Namotan torbata mito koduani, afurimmo madawi sani. Bulchani godana kibasi dama Dr. Mate Mangasha sagale amerika tifi mirkane saniru
sawa misa wachi marajani kagenyo kasawa misa sawa andu wotato chata na chwan
odefano na motani torbatami shanitu argame isanke sa darga gota torbatami doko namneru afuri lubu dana faniru dubati doko fi irisadi Namotan duan kesa jatami saddeti irota ye mutanu sadimo dubartota. Konkolatan fe isasuni kani fehe turesi namotani torbatami shani akadae be kamera. Isan kesa namotan afuri lubudani afani walanama jirachu isani hangaani ospitala bona obo ashenafi billiso sagale amerikatin himani jiru. Nami balasana ijanar gani fi kakabo matiosi jedamanum. Namotan balasana nmitani ragae kesa. Konkola ata feisa sanarra kanture misroni gaila ara ijarrata ture tokkom. Obbolasa afri wajjinini duusa himaniru.
Tilantina bezeten saate akababi masalen yao sewochi.
Asati sagalitti fakkata namonni amamota taani aisuzu tife amani yemmu dufanida kararratti balankun kan kakabe. Namottan du'ani afurtamni jiraattota gandajilla son qajedamu akkata ani jiraatan kun sagale amerikaatti himaniru dabalani. Balankun kan kakabe konkolaataan fe'isa FSR aisuzu jedamu. Namottan fe'e ittu imala jiru daandirra sigigaate rikicha lagicharra jiru hankate bishan keessa seenu isaatiini akka ta'e bulchaan godina sidaama kibba Dr. Mate Mangasha kan ibsani yemmu ta'u jiraataan biro obbo Kabbadaa Muntaasha reenfa namottan du'anii kaasa akka turani mani bala akkana akka arganii hin beekne ibsaniiru.
Reefa hullu inyaanin tashakkimina wottano keessi aandule soos araatti yetabaale.
Reenfa nutu as keessaa baase. Tokko lama jennee lakkoofne dhiirota lamaa fi dubartii tokko duwwaatu lubbuudhaanaaf isaanis haalli isaan keessa jiranu hin beekamu kan bakka kanatti dhuman hunduu dargaggoota Rikicha sanarracheone akka isani ya desature kanibsani obo wandimuturo sabamni balasana rakina karatifi rikicha akka taye dubbatan.
Izdachi dagetu simeta jawera salifene ante tababarene iyale.
Namme hundum tu yemmu asgau ya wakayo nagadani nuchesi siijecha asga. Irga rikicha kana cheboda kan namme afurafudatu. Obbo kabbada muntashosi gamasani tini karichi edura tisata usa dubbatu.
Adegenya bota silone masrate yallebet bota
bakki kuni wambala kebesa tae fi akka ojjeta mukankar orfame bakka biraature ata umale akka jarri asin ojjetani imbeg angauda motumma yerosana turani fi injineerota yerosana turan dubbatu beku ana bodatti kindesa polisi trafika kanta ani sajina olanan ejigu ilma renfana motan torba tani tokko kasu isani himanim rakkinichi kanuma mem sababa karangari intane fi akka tae dubbataniru
adega bizu gizay kaf ya bosanu mikasete
bakka kanati yeroba ye balan himudata lubuna maiddutu darbajira jalkaba ye mukaran kuni hojjetamu sirritti inojjetam motumman nanu sidama sae motumman federala falabira yo barbadani gari danjeda bakki balan kuni tikakkabe magala hawasa ra kilometri ibadokof diddamishan magala finfinne ramo kilometri ibasadi bakka fagatu ratti ye mutawu gabasan sagale amerikam bakka mati wani firottan isani jaladu ani demudani akar getti mati tokko kessa nammi afur mati biro kessa mo namonni lama duusani beke jira rakkina karajirun kankaye fulduratisi balam biro wan umamu dandau fi motumman akati ye fanna atatamani ittikennu gafatajiru jiratunni
yebizu wagenochachin yebizu lijoch yebizu wotatoch
bakke kuni bakka lubbuun dargaggoota keenya hedduu itti dhume waan ta'eefi mootummaan itti olee hin bulin tarkaanfii fudhatee haalli karaan biraa itti hojjetamu mijaa'uu qaba. Waa'ee balaa kanaarratti komii jiraattonni dhiyeessaa jiranu ilaalchisee aanga'oota biiroo daandiitii fi geejjibaa kan bulchiinsa naannoo Sidaamaa bilbilaan haasofsiisuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii diree dimokiraasiitiin waliin tura. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaartar dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan umurii dheeraa jiraatanidha. Yeroo aangoorra turanii fi erga aangoo gadhiisaniin boodas karaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti hirmaannaan isaanii akkamittiin yaadatama jechuun Itoophiyaarraa Piroofeesar Mararaa Guddina as Yuunaayitid Isteetsi irraa immoo Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo gaafanneeti jira.
Jiimii Kaartar pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan umurii isaanii waggaa dhibbatti dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu maluu jedhu Piroofeesar Mararaa Guddina dura ta'an dhaaba Kongiransii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin jedhamu ini tu rasa nak nado fe. Motumait nasa na jijira me nuku sawa jinja warga Amerika tu dan ifi jijira jijira masa injala ne mesar macopiani rabika tewa toko toko yu dawate Somali ni nasa na copiani jilola kafte ture nasa na jala kabe namni baye ni oto namni cikune nasa na mesar Amerika dawacu bate mangkiswa lebaram nake sovesti jala tinggalu. Jadi orang yang ada jiru tu kosar dan negutan. Nama famu gara segal tama segal tami tu kota undan dah. Mobil tu coba kan undan nasi orang kurkutan jadi awal jira orang dah jiran tu kos mesoni fi. Ya pangkang kesat tu korang furatan turani orang makasih kasih kan orang tikabe. Potuma wajinan orang tikabe jadi karter sensori tesisnya tu tuve. Gali buta jira mukore tu, motor manis kerasa deme, orang mormitus kerasa ni deme ni, wanti sulit impasal lah eh, namni beku sasiga ada tay cukot.
Professor Muhammad Tairomo as United States kuta Texas College Collins itu bersisafi oge sedi negde kantan bara kuta segal sedi tamu takes siasa Ethiopia kesa tasgabe sufiali tay suhimani ergasis hoji gar garsa headu tay suhisani dubatu.
Kuda segal sedi taman kesa ura gafas dargin lulu kaka ashabia walitti fide arar sufiali gode ture ali sanedutti milkov negaru ega motumman dargi kufe boda gafa sera biya tuman constitution Ethiopia gafa tuman Carter Center forsoon wan constitution kesatti dabalamu kabuerun gargasa heddu gudani amma constitution Ethiopia yodu biftu constitution America atin heddu ulfakkata gursa gudda Carter Center irra heddu itirmatani sanmale dukuba gini wormi jedamu bishan duga wajji garana maseri achi boda kama nama kana itese ramun nama kesa buddati achi kama nama rotose achi niya ukana balesu hedu ya ligu rani dukumisu nama badeji rani nya taraka biyuf dande gargarsa gudda gurani warra faya leinjusun gargarsa gudda gurani
akadu unfafi hirman nako siyasa kesanis yomun presidenti United States drani Jimmy Carter aniyadat dujadu Professor Mararan
ani karako guru ya rolama Carter Center isana ya rolama nake Kau orang tu orang Amerika State Department ini, Amerika tu nak gani, kanisian di sini kawabi, kanisian semua Atlanta kawabi akan doa ragu dan itu dan ini nasara. Kutang kanin nailan satu dan ini semua demokrasi untuk kau tu kosi. Lama famu filan nasa dal temi turba sana bodde. Doktor Nagasa kita mafada pada teori parlama filan dan nasara. Angne Carter Center isa na kani to kwa chole wan siyasa chopea kesa tiso chichasvani yada toko toko nasa na furanera isa na si na yada ta
filano waligala barakuta sagal sagal tamitor baka Ethiopiat aka Auropat kambara kumala maf shanit taasifa merratigaru anadabalate komi warri rakam nujirras jalu itidabalun Professor Mararan
Lama tiga bishan ibu bahasa ni tuan ibu fana nasa nak kesati, maka ajar profesori ibu bahasa ni tuan ibu kembali nami bayen nami cakap nak komat war arop apa fana nasuri nak kuka bayi nami ifat tiba ni orang Eropia orang purasuri orang pasuri muk hak aku dani oli kerana pula macam sama oli tiga ibu bahasa ni. Ethiopia malati ini dikdemishani dua bupase filanansuni nagairani serakabesan demijine ibsabase isafi anagabalate namni bayen komi kudda rakaba
sena presidentumma United States kesat akka presidenti himmilkai nitlaka makanjelan Professor Muhammad Tairo siyasa biyota bahagiddu gale isafi kanembro kesat sirmanna kaban akka siyadatu
Israel fi Egypt kara Isa sunaka wanguda titla kama fi amas China wji wletti wulgunamti America of China sadarka ambassador itik wulgudise Jimmy Carter sunis akwan guddatin lakama figaru gaba ni presidenti ture gatin mesha kamale kali ture inni ogga afur kuda sagal turbata mi turbara ga kuda sagal saddetama ogga afansan rakina guddatu ture biya kessa sosan garasi gara dinagde biyatin edu milkofne gafa warraksi Iran taye atulla komenin biyetti debe nama shantami lama embasi Amerika atitti kabatani hosteji yecha jarasan gattisi sajete helikoptara elge wani soni milkofne helikoptari dahe namne le duhe presidentuma Amerika boza rat akkanit abukagode udunamne duran kalonsan gati kanattu gungumu sunirran dabalame jenna sunkate kurzagal sadde tamatti
nama umuri era jiratani dasimmo isawali wal kabate wantin injattan jira professor
ni ganna dibatokko jirante kudasagal digdami afurit dalate kuma lama digdami afurit kade ingadda due ganna dera jirate presidenti ganna dibajirate kadurati lifestyle isati namne garte akata enti jirate wan garte kama namati fama kana ndalagu amantija besa so ganna dibatokko jirate ganna dera jirate garu jirachu ko hoduntai haga jirate kana kessa ko presidentu ma america gattise wan gudda adduunya kana keessa hun biyyootii Afrikaa keessatti Afrikaa reejiyaa keessatti biyyootii gurdoo cufa keessaayyuu oofisa qabanii Itoophiyaan qaba Naayijeeriyaan qaba gargaarsa guddaa gartee pirezidentii Ameerikaa duraanii waan tureef maqaa isaa san aga gaariitti itti fayyadame pirezidentiin Ameerikaa gaafa pirezidentummaa gadhiiftu ufumarraa jiraatti malee waan akkanaa hin dalayidu inni kaduraati jechuun hin danda'ama.
Keessummoo tokko Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Har'a amajji tokko bara 2025 baricha egaa bara haaraadha. Keessumaa immoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii haaraatu dhufaa jira. Bara haaraa pirezidaantii haaraa jechuudha. Baroota darban kana kan bara 2024 akka addunyaattis wantoonni gurguddoon wantoota wal nama dubbachiisuu danda'an waraana dabalatee kan keessatti raawwatamanidha. Itoophiyaa keessatti dabalatee jechuudha. Bara kanagaa nama hundaafuu bara araaraa bara nagaa hawwina. Qophiilee keenya kanneen tokko tokko irratti bara haaraa kanattis wantoota haaressinu tokko tokko dabalanneeti dhufaa jirra nutis akka sagalee Ameerikaatti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti akkasumas qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora mastarii TVOA afaan Oromoo miidiyaalee hawaasaa Facebookii fi kanneen birootiin nu biraan ga'uu dandeessu. VOA afaan Oromoo YouTube'tiin kallattiitiin darbaa sana subscribe fi share gochuus in dagatiina. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa waasaappiitiinis nu quunnamuutiif dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikkuu fiqaadu qophiilee keenya har'aa gulaaluutiin tujube hora kara media le hawasa tindam sasuni fimo tigist ganme akasmas producer kenya harqa nigusu tamre ogesota studio marawali tawun kopilo kenya harqa sumaret golamna barihara baranaga baragari sinifataw halkangari.